Kitunzi 4. Adam ndi Hava. Mwamuna woyamba anachedwa Adam. Ndi nkazi woyamba anachedwa Hava. Adam ndi Hava anakhala bwino munda ochedwa munda wa Eden. Mmundamo munali mitengo yambiri. Mulungu anati, udyeko chipatso cha mitengo yonse, kusiapo umene uli pakati pa munda. Adam ndi Hava anadya chipatso cha mtengo woletsedwa, kusamvera lamulo la Mulungu. Iwo anachimwa. Mungathe kuona Adam ndi Hava akuchotsedwa kuchokera mmunda wa Eden. Anachimwa chifukwa chake Mulungu anawalanga. Kuyambira pamenepo, anthu amamva kupweteka, matenda ndi imfa. Koma Mulungu anapitirira kuwakonda. Mulungu analonjeza mpulumutsi, amene akhoza kuchotsa tchimo lawo.